ShankySupplier.com.
Best quality.
Hey. Wow. Who that crazy COVID? Inevitable, unstoppable. Like so much is nice. Manta. Hey, leave a microphone, Manta. Hey. Wow. Best quality. Uchisi quality.
Manda.
Umtoto. Amele wate mo. Umtoto. Umbecho. Oya, Manda. Umtoto yeus. Ane atake matus. Umtoto yeus. Bakunye apeus. Ni masela leo je usika ya timba pona tambecha dela oya masela masela mkanyo ni masela leo je usika ya timba pona tambecha dela oya mani joko masela tukumecha dela joko masela tukumema era joko masela tukumecha dela joko masela tukumema era joko masela joko masela joko masela joko masela tukumecha dela tukumecha dela.
Hello,
skiza kofasi, leo CMC, tikufagiri wala siku wanda fi. Tishindani na watoto, machoko, watoto kama nye na wapeleke ya moto. Mi, nagabifu na machoko, machoko kama nye na wapaka nyuma nyoso. Puli nyingi kumbe mtoto muogia, na hakuna katakata kaogia. Nole kite wau ni kitu kimoja, leo kisisi oliksi na iseme kuwa shogia. Ama ni mjenge, ama ni mkate, ama ni fili, ama ni mbake. Levo zangu, so levo zake, gadiye mbali, kuma mamake. Hata mimi mependa tabia yako, kufuwa nguo kutuone sema tako. Leo CMC, kuma babako. Eta matako nesione, we mdada salome, kunidisi ukome, koma koma, kunifata, uda crazy, mtakubaka, alaka alaka, aina baraka, najua kikimo ino nataka kunipa papa, kuto jeusi, matako meusi, sio ndala utaacha paka chupi, ndala tupili, magetoni kata tupi mpili, tomana ya sasna mpili. Baba kena leo na ofiri.
Jambo unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali tena baadaye. The number you're calling is not reachable at the moment. Reach again later.
Wasapotu shetu ujienga na kumbavu. Emedi msami. Maria Loya nakuja paka India. Lama wa India. Lido Panchi. Nakuja paka Mbezi Palace. Numa Geti. Mlesta Devos. Tupaki Shakuru. Nakuja paka Tegeta. Meneja Jikeri. Keniali. Nakuja paka Kimala Suka. Adishi Mjeuli. Mula Gaidi. Pusha Transporter. Na supporti paka Mansese. Championi Bogo. Championi Kijimawe. Chegwe Vala Gaidi. Dura Django, Babu Chins. Bizo Zame Supplier. Chunky Supplier. Zila Media. Best Quality. Fujo. Manta Producer. Talent keyboard, when you build China Cody. Hello, hello.
Sounds bad. Talent keyboard, talent keyboard, talent keyboard, talent.